yeah. Tell me your money, money, what I be a boom.
I see the end. Shit.
Kwanza
kama bomu anabioni seti Dodi sindano anabioni dunga Chumbani na jiona moja interneti Mbiza bando anavyo unga Raini yake kanga Mwagwa na ngataga magijeti Miuno yake vanga Ananipa joto kila nyakati Chumbani burudani singeri tentemen Sande siko chode fundi wa umemen Adisi sweet ya chani semen Yedele mapenzi na damu sugu mem Manukato Kweli sigu danganywa na macho Chunga marafiki kikulacho Bumba Uwa mkali e kama Pilato Yani sumaku mnato Na jinsi ulifyo wa moto Wakuchanganya changanya Chumani burudani singeri tentemen Sande siko chode fundi wa umemen Adisi sweet ya chani semen Yedele mapenzi na damu sugu mem Bumba Nikimuona
Sao kila kitu ili chukua
Boom Tune Production.